Bamwe mu bahinzi b'icyayi babarizwa mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru nibo bumvikana bavuga ko kwitabira ubuhinzi bw'icyayi hari byahindutse ku buzima bwabo bwari bwuzuyemo kubaho ari uko baciye inshuro, ahanini ngo bishingiye ku kuba ubutaka bari bafite bwari ubwo mu misozi yuzuyeho amashinge nta kintu bashoboraga kwezaho.
Rero mbere y'uko duhinga icyayi cyari ikibazo, twari dufite amashinge, dufite amashyamba atariyo, ukagira umusozi wa hegitari ariko ukaba wabara ibiti birimo.
Twari dufite amashyamba adafite nkawe ntacyo tumariye. Umushinga umaze kuza udusansibiza mu byerekeranye n'ibyayi, turabyitabira guhera 2017 kugeza na n'ubu, ariko bifite itandukaniro y'ishyamba n'icyayi. Icyayi ubu ngubu umuhinzi arafata umushahara nk'umukozi wa leta n'ubundi, ariko ishyamba ryamaraga imyaka 5 nta n'agaciro kagaragara rifite.
Ariko bamaze kudushishikariza guhinga icyayi baduhinguzanyo, turabasha guhaha tubona amafaranga ya buri kwezi.
Icyakora nubwo bagaragaza ko kwitabira guhinga icyayi hari uburyo byabahinduriye ubuzima, baranavuga ko bafite ikibazo cy'imihanda idakoze neza usanga ituma bagorwa no kugeza umusaruro wabo w'icyayi ku ruganda.
Imbogamizi cyane cyane ni icyerekeranye n'imihanda. Imihanda y'itaka yo yarangiritse cyane, ahenshi umusaruro uva mu misozi kugira ngo ugere ku mahangari usanga imihanda yarangiritse, naho imodoka ziwufatiye naho usanga nawe utameze neza.
Imbogamizi turi guhura nazo duhinga kure y'umuhanda mu misozi, kubera imihanda ntayihari, ni mikeya ntinakoze, imodoka ntizishobore kuhagera. Ikindi kubera imihanda idakoze, imodoka zigenda iyo imvura yaraguye zigenda zinyerera zigatinda gufata imisaruro, bikadutera ikibazo rero cy'uko imisaruro itagendera igihe.
Gusa ku ruhande rwa Dr. Ildefonse Musafiri, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, akaba kuri iki kibazo cy'imihanda idakoze aba bahinzi bagaragaza ko ituma badashobora kugeza umusaruro wabo neza uko bikwiye ku ruganda. Leta iticaye iri kugitekerezaho kugira ngo kizashakirwe umuti urambye, na cyane ko ngo mu karere ka Nyaruguru usibye imihanda y'igitaka hari no gukorwa imihanda ya kaburimbo mu rwego rwo guteza imbere akarere ka Nyaruguru.
Imihanda itameze neza kugira ngo ugeze umusaruro ku isoko, abaturage abahinzi bakeneye nk'ikibazo, ariko Leta nayo ntabwo yicaye irimo irabitekerezaho, irimo irabipanga. Igihe kitarambiranye nabyo bizakorwa. Abazi Nyaruguru mu myaka nk'icumi ishize n'undi rugendo ruracyari rurerure, ariko byagezweho ni byinshi. N'ubundi imihanda ya kaburimbo yarageze, ariko n'ubundi iriya yinjira mu byaro aho icyayi kiri kugira ngo ugere ku isoko cyangwa ugere ku ruganda, n'ubundi haracyari ingamba cyangwa gahunda zihari zo kuyitunganya. Ni urugendo tukigenda, ariko igihe kitarambiranye nabyo bizakorwa.
Aba bahinzi bavuga ko bakwiye gufashwa gukemura ikibazo cy'imihanda, usanga ikibabangamiye mu buhinzi bwabo bwa buri munsi bw'icyayi. Bakaba bahinga iki gihingwa cy'icyayi ku buso bungana na hegitari 1600, aho bumvikana bavuga ko usibye iki kibazo cy'imihanda busanzwe ngo ubuhinzi bw'icyayi basigaye bakora nyuma yo kubukangurirwa, ngo amafaranga babukuramo aba yikubye ishuri irenze imwe ayo bakoraga mu ishyamba, nabwo byabasabaga gusarura nyuma y'imyaka itari munsi y'ine. Aimable Uwizeyimana, mu karere ka Nyaruguru.